나는 뭐 마슨 타이 그래서 저기 우진이 저 너도 마슨 타이 아니가 또 혹은 아이 베리가 앞에 들어서 들렸을 때 말이 부터 가라
가르타이
앤 아니 상담 봐야 시간 우리들 막 자카스 또 버런 저는 매니라 알 앞나가
가르타이
앤 아니 우긴 원래 우리들 앤 대마신 와크 다린 책 버는 나올 나올 또
maxaa qasaaraa oo labada dhinac kala gaaray marka ciidankiina iyo dhinaci kale al shabaab
annaka qasaaradaana sidaa horta bilaal meel aad ku dhacaan waa wax laama noqon karaan laakiin qasaaraha hadda annaka la tilmaamo laguma dhicin hal wiil wax lay gaareen oo dhaawac ay gaareen haddana ku sugan dhaawaciisana ismaayo lagu daryeeli hayaa annaga kale maasha allah waxba kale dhibaato ma qabna laakiin carigu halkaas aqoon aan ku geeriyooday adiga sadoo qof walaa ku dhimatay labana nool la loo inna hadda waxaan dhaawac oo la keenay loona dabiibay meelaha kamid ee goobaha caafimaadka ismaayo magaran
waa tahay marka warar baa sheegaya in ciidamadiinu ay laba askari ka dhinteen wararka maxaa ka jira
maya warkaas waa war saxaafadeed oo waxba kama jiraan anaga qofkii wasaaradaysan guusta waxaa jirta ciidamada daraawiishta ama ciidamada hadda hoos dhaqan oo anaa hoos ku qabtay wax dhibaato oo soo gaartay ma jirta meeshaasi marka dhabta kula hadla anaga hadda horta digaalkaas uu ka dhacay horta ma taagneen laakiin waxaan taagnaa oo kale ay lamid tahay haddii saraakiisha isku shaqeeyeen ama aan sacadu ku ahayn halka ay taagan tahay waxaan aanan duulayn horta ay lamid tahay
gartay
wax dhibaato oo maanta xaafadooyinka ama guusiyinka ama idaacadaha loo gudbiyo oo halkaas oo ka dhacay oo dhibee ma jiraan laakiin cadowga al-shabaab macnaha dhib badan kasoo gaaray waana arki doontaa adiga waxaad kasaga umalayna gobolka kismaayo halka dhaawacood u yaalla ama dadka nolosha loogaha dhaawacay aad arki doontaa aragtida adaa buu arki doonaa gobolka kismaayo nool waxaan ku sheegay macnaha waxna waa been maarun
waa tahay maadaama howlgal aad sheegteen aad ka fuliseen galbeedka magaalada kisbaayo dabcan deegaanka dad shacab ayaa ku sugnaa maxaa qasaaro dadka rayidka gaaray
maya maya meesha hadda ciidda waxa yeelooda meel ayd ay dugiin dugiintahay tilmaamo laga haya ama ciidamada ay leeyihiin ciidamo qaas ah oo macnaha howlgalaha ama sirdoonka ah dhabba lagoogle wax macnaha shacab ah wax ku yeelooda geel yeello iyo arab inta wadanka waa dugiin laakiin ayagun baa horta dhibaato isu gaartay meel goobooyada ay ku jiraan eeday warbixintooda laga hayay ilaa muddo badanna loo guurdalayay waana loogu guulaystay hub oo u badan qoryaha la yiraa daasukaha iyo beeki ama dab caafi halkaa loogu soo qaaday rag badanna meesha ugu dhintay xaliyay saqdan baan aheeday howlaha howla dalkaasna ilaa muddona hore waa u socday haddaanana waa soconayaa marka waxa aadan markaa dhabta ku sheeg wax khasaare ah oo hadda ciidamada halkaan ka baxday oo ciidamada jibale ah ama kuwa kale oo in kale si qaas ah oo ciidamada darab horta iyo kulliba macnaha is garab sintay waxa dhibaato ciidanka maanta aan ku dhacay ma jiraan sidaan xaqiiqada iyo dhabta aan ugu hayo macnaha waxa macnaha u mudfura